cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke.
Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke.
Wagonjwa Baba hospitalini, Mungu wangu wanakulilia, wanahitaji mkono wako Baba. Baba twaomba uwakumbuke.
Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke.
Mungu wangu wamesaulika, sisi hatuna cha kuwapa Yesu, ila twaomba uwakumbuke.
Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke.
Wakimbizi wamesaulika, magonjwa Baba yanawamaliza. Sisi hatuna cha kuwapa Yesu, ila twaomba uwakumbuke.
Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke.
Wajane Baba wanakuhitaji, Mungu wangu wanahangaika. Sisi hatuna cha kuwapa Yesu, ila twaomba uwakumbuke.
Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke.
Jali Mungu ya kila siku Baba, inji yetu inakuhitaji. Sisi hatuna cha kufanya Yesu, ila twaomba utukumbuke.
Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba uwakumbuke. Mimi sina cha kuwapa Yesu, ila naomba
thank you. useme nini baba. Mauaji ya kila siku Mungu, sisi hatuna cha kufanya Yesu. Baba twaomba utukumbuke. Kuitaji Bwana, wajane Mungu, wakumbuke mfalme, kwa maana wanajua kuna mwingine kama wewe. Wagonjwa mfalme, wanahitaji mkono wako. Oh, asante Bwana.